IKMZiki.com.
Ok.
Kili, Kili.
Standards. Al Ghani, when I win a star. Lemo, Kili. Buddha, man, rust up for right. La vida loca, man, white jack one.
Squeeze wa shakuwa wazee. Waifu mbili squeeze wa shakuwa mabibi. Waifu mbili squeeze wa shakuwa wazee. Waifu mbili squeeze wa shakuwa mabibi.
Waifu mbili squeeze wa shakuwa wazee. Waifu mbili squeeze wa shakuwa mabibi.
Kuna bala hilo laifu mbili na sita. Uya mtaka tiyari kasha fika. Yani ni noma, yani hawanatisha. Uya itaka tayari kasha pitisha.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee. Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Ah, ooh, ow, noma. Ah, ooh, ow.
Waifu mbili na sita, kichwani kapa kome. Kiunoni kaja shenga, kononi kaba kacha. Nguni kajeza vikuku na bado na mwonga kuku.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili na sita,
kwenye bedroom aonaga kuchelewa. Wakishabuta nandu, mamchezo utakea. Mwendo wa cha, cha, kifo cha mende jali. Pili mbuzi kwa mbali, nandu kato atari. Mwendo wa cha, cha, chaga kudondoka. Kwa michezo atari, inabwe ingeso inapotoka. Kiuno niwe.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Waifu mbili squeeze washa kwa wazee.
Waifu mbili squeeze washa kwa mabibi.
Habari ya waifu mbili imeisha. Hii sasa ni waifu mbili na sita. Yani ni noma bala. Isalimie mwanamke.